Kia ora, e ngā iwi e whakarongo mai nā ki e nei tai pitopito kōrero a wātea, nā te pūtea taunaki a te māngai pāho. E whai ake nei e a wangawanga ana e tahi o ngā kaipāpāho Māori, ki te rautaki a te kāwanatanga ki te hono atu kia irirangi Aotearoa me te reo tātaki. A me whakamutu i te hokohoko tiripapā, koera te karanga a te hiamana o ngā tūpuna maunga o Tāmaki Makaurau ki te kāwanatanga. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero, hākinakina. E a wangawanga ana e tahi o ngā kaipāpāho Māori ki te rautaki a te kāwanatanga mo te tūpono ka hono tahi a irirangi Aotearoa me te reo tātaki. Koeira te kōrero a Lanita Ririnui, kai whakahaere o te rōpū Māori o ngā aho whakaari. Hei tā Ririnui, kei roto i ngā tuhituinga o ngā kaupapa here o tēnei rautaki hou e mea tuana, he wāhi kōrero noiho te mahitahi kia ngai Māori. Hei tāna anō, kāore e tika ana tā rātau whakaū i ngā mātāpono o te tiriti o Waitangi, kia noho ōrite te mana whakahaere. I ki tonu ia me whakauru hoki te tahi wāhanga e āhei ana a whakaata Māori me ngā reo irirangi Māori ki te whakamahi i ngā pāpāhotanga Māori o mua. Me whakamutu i te hokohoko tiripapā, koeira te karanga te hiamana o ngā tūpuna maunga o Tāmaki Makaurau ki te kāwanatanga, kia kaua e toro i te ahi, kia kaua rānei te tahi e aitua. Koeira te kōrero a Paul Majuri mo te au katinga o ngā maunga te kaumā whāhuri noa i Tāmaki Makaurau mo te wā o Guy Fawkes. Hei tā Majuri, kua rāhuitia ngā maunga nei nā ētahi toronga ahi i ngā tau o mua, a kua pēnei te āhua o te aukati mō ngā tau e rua. Hei tāna anō, kei reira ngā kaimahi o ngā tūpuna maunga ki te whakamōheo atu ki te hunga matawhānui i ngā whakaritenga mō tēnei rāhuitanga mai te tuarua ki te tua ono o Noema. Kia titiro ake tātou ki ngā tatauranga pōti o te wā, mā tā muara ko ngā pōti e hāngai ana ki ngā wāri Māori, kei etahi o ngā taone matua o te motu. Tuatahi ake ki te upoko o te ika e 22 ōrau o te hunga Māori kei te rārangi Māori kua pōti. Ki te tai hauāuru ki Taranaki ko te āhua nei kua riro kē tēnei tūranga ia Bonita Bingham, nā te mea ko i anake te tangata i tonoa mo tēnei tūru. Ki te tai rāwhiti e 23 ōrau kua pōti, ki te puku o te ika ki Rotorua e 23 ōrau anō kua pōti. Ki te hiku o te ika tata ki te 20 ōrau kua pōti, ki te Waipaunamu ki te Hoere tata ki te 19 ōrau kua pōti. Mo te whānuitanga o ngā raraunga pōti Māori kei Ngārohe, tēnā tirohia te pai tukutuku ki Elections Irakati Ko, Irakati NZ. Ka haruru pai te tūwheratanga o te tone mana whutupaoro wāhine ki te kapu o te ao i te neiwiki. He oi kau noa i te tangi o ngā kaitau toko kau noa i te reo o Rita ora hoki, engari anō ki te pato a te poe. Hei tau toko atu i ngā wāhine katoa e tā karoana i te whakataitai, ka tuku kore utu atu ngā poe ki ngā kaitau toko katoa ka haere ki ngā kēmu. Ko te wā poe te ingoa, kua tapa ki te kaupapa, a ka whakahaerehia he wāhi hanga poe ki ngā wāhi tākaro anō hoki. Nō nanahi nei tau atu ai te Premier Jacinda Ardern ki whāngārei ki te mahitahi ki ngā tīma e noho ana ki reira ki te hanga poe. Ko Flex Maiden tētahi o ngā kamupene kua whakaritea hei āwhina ki te hanga i ngā poe, a e ai ki tō rātou kai whakahaere a Jasmine Codden Henare e koa ana ia ki te whakahoahoa i tēnei mātauranga ki te ao. No reira e hoa mākaua koutou e haere tawhiti atu e whai ake nei ko ngā Takeha Kinakina.
I mōhio koe nui ake i te 200 mano tāngata Māori e whakarongo mai ana, whakapā atu ki taua reanga i nā ia tonu nei. Ka tāia e Māori Media Network te whakahaere tō tika tō pānuitanga hoko huri noa i te motu nei. Mo e tehi kōrero anō e pāna ki tēnei kaupapa, tuku i mera mai ki a mātua Māori Media Network. info@maorimedia.co.nz Taua i mera anō info@maorimedia.co.nz
Kua tau mai ngā kapa wāhine whutupaoro no ngā tōpito katoa o te ao ki Aotearoa nei. Mō te whakataetae whutupaoro kapu o te ao e uataki ake ai a pōpō. Ko te ke mutuatahi a te kapa mamaku ka tūtaki rātau ki te kapa no te pāpaka a Māui, aha koa e toru ngā wā i tēnei tautonu kua pakangahia kētia e ngā kapa e ruara, e toru ngā wā kua puta te ihu o te kapa mamaku. Ko ngā whetu tārake o tō tātou kapa taki whetu ko Portia Woodman, rātau ko Sarah Hirini, ko Stacey Flula, ka timata ki te aroa kapa. Neke atu i te toru te kau mārima mana. Ano ka whakaeke ki runga I te papa o ngā ana wai. Akātia ke rā e hika mā kua rawaka I konei ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora ko Lady Pōkai tēnei kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te mānga.